to see this.
Yeah. Maloom.
Papa.
Yeah, tunafumua maini, tunachochea to the maximum. Visoswadu vya kini, sina shared in a platinum. Nenda na feni wani mana, pili pili banyan. Papa Benedicto, double tap them of Vatican. Wanangu weni mbaya, noko gifted. Takiwa wote mbawa, tuwe lifted. Kimbrudia malayo ni mystic. Chakwanza weni style of vintage. Jamsingi maintain social distance. If you don't know, you know, money will Casanova. Na demo na kibajaji kama nana fashion over. Cheki cheche, jumapili kidimbo ka take over. Takutana, jumatatu, marejesho na vikoba. Yeah, ninavokata ni kama season. 2021 is my season. Hey, enda smoke weed in kwa na kiko. Vitendo yo maneno kama James Gayo Kingo. Kileta rappers wenu si chinji na vunja shingo. Ningedata mwaneno nzibange na vuta kimbo. Wanangu wakua na kaba nkaziba pancha na tindo. Wana olo ni kacho atarudi nkipigia mshindo. One time for my niggas in Ichaho. Two time for them praise on my downfall. Kikuta A-Town as a sema mrisho gambo. Malaya toa uchu pate iPhone tambo.
Naitwa Maarifa. Nimetuswa japo aliminya korodani. Wakizingwa naenda kuminya forodhani. Wametambua tenda kuzima gorofani. Nimeshiba rafu nina kiporo ndani. Kibaa finest. Maarifa kichwa mwanenu bora ngekwa bega. Sasa unyayo bora baki ngekwa shega. Ukicheza na MMB unacheza na wega. Usijite komando huku unacheza kibega. Papa twende. Walitaka mfupa nimewakuta mna mapengo wa mwoni. Nina malengo wa msomi, nina matendo wa mponi. Mtawa soko la mwana mkiafunja majengo sokoni. Nazidi kupanda bish muliza faridi kubanda. Na vile giza nazidi kutanda na minanga. Mwanga bado wa moto namna hii. Na kiwasha bila woga bado wa moto namna hii. Na kiwasha kila hoja bado wa moto namna hii. Na kiwasha ila goja li hapa nitafia buthili babango pate mboga. Na welewa mtapata vizuri. Mkinielewa mtajielewa mtoipata shuhuli. Niliepa mtoto wa kitaa sitopata sifuri. Nikifa kazi kwe kibaa nitacha na uli.
247 na blaze MJ. And I'm so fucking high red eyes. Nime chill zangu heaven. Mguni nina AJ. Isha kanyaga kila chaka ina smell blood kama September 11. Sina nguka bars now. Ladies be like oh wow. Bona kwenye party mabatani utokei now. Mini mel wani bayaji siji mix na ukali wano jitambia rappers wote me now. Dada body usifanye mchongo. Bongo utapeleke wadi utapike nyongo. Mwanaume akirudi usiku linazungumzika. Mwanamke akirudi usiku ndoa inavunjika. Na watimbia gang wana complain na wapain. I can't stop won't stop how I pain. Wana blame na kumaintain status ningoma again and again. Bongo flavor kabla ya niba pay meniba day. Nazami ya govinza baba kinyasi. Na ntole utoto nsha kinyonga ila laitasi. Na inakata moto kini this Jonesy mamzima ile kwa konta kuficha we mama mina.
Papa, papa, papa. It's beyond baby.